Cinderella told you so, told you ka. Impisa yose mani seza wa. Omu kwa no told you so, told you ka. Bukumpe no.
Ayy papi.
Masa Wood. Kenyan boy. Hey. 001.
Black Market Records.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Got me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow-mo. You know I like it Cinderella. Got me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Yangu wamesema we ni wetu. Tupande mbegu.
Nataka nikuvishe pete. Toto wa mtu unitoe ndeve. Tuwezi simamisha rege. Lakini tunaweza toa nyege.
Jodi wanajua mimi ni wa yuwas. Nusu pengari mafisi wamebuya. Mumombe hadi Mungu anajua. Yende mama mtoto wangu akishua.
Nakushindikiza msupa kalesa. Natesa, aki unaweza. Nipatia buri bila tapesa. Tacheza, chingi na chesa.
The way you give me baby slow-mo. You know I like it Cinderella. Girl me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow-mo. You know I like it Cinderella. Girl me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Stylo za halina za mchalo. My pretty girl, my love. Kunja galase masango. Yeah, my love.
She give me a capilla under my umbrella. She got a friend with her. My love is Cinderella. Sing what we say. Would you be my best bitch for Cancela?
Oh, yes, eh. Yes, I like you. Now, eh. Yeah, I
the way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, you never wanna let go. Women, she can come and fail. Cinderella, girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Oh my God, ah, hapo hapo. Hapo ndo napenda umenika mata sako kwa bako. Sako kwa bako siwezi nena. Mi unani turn on, oh baby. Palo napo dance jalebi. Gonna be your plugin, oh baby. Let me teach you right, oh lady. Naku fili mamilo. Akili mwili mpakaro. Mambo ya siri ya kunano.
Black Market Records.